cultural shows. Yeah, babona. Babuga left and right. Bafuna ukwazi ukuthi umuntu ofana nami uphunyuke kanjani. Yeah, babona. Babuga left and right. Bafuna ukwazi ukuthi umuntu ofana nami uphunyuke kanjani. Bebethi, baqedile nami. Bebethi, siphelile isikhathi sami. Loto. Oh, mfana ke star. Mfana ke loto. Mfana ke loto. Yeah.
Choisir.